olo e mafuta male SBS Samoan.
E owa i le iwa afe tangata suulu fai, na taunu umai i ele eleo au se talia i le se fulu maona tupu tau sangata luai. A ele i au mai alava iai ni talio alato utalo sanga mooni visa no fumau. O le faita wafe o i lato o tamaiti. Ma o ni tamaiti le teimi na taunu umai iai, a e olea ua avea nei ma tangata mātutua, Olo o au maupea I inei I visa pui pui a le tū maueta I ono māsina le au ngā. Ua vāla au nisi o sui tūtu o tasi le pāle mene ma whaala poto potonga o lo o whina wina I a ta taua tangata sūlu fai. Ina I a ofo ina nei ele mālo tele ni visa nofo mau I tangata sa ili la fitanga nei e ova I le I wāwhe.
I have to wake up every morning. Go to study knowing that I don't have a proper visa. I could be sent back to Sri Lanka at any point. I could be gone next week. I could be gone in 2 years. I'm worrying about my mum. I'm worrying about my visa situation. And then there's also university. So everything in my head, I feel like at one point I just want to explode.
O le tamaita I le nā o piu me Kaneshan. Lea ua lua se fulu tau sanga lona matua, o loo a o ngā whaatau si mai I se universite I au se talia. O piume na taunu umai I au se talia whaatoa a fitu tau sanga lona matua, o ia malona tina masona uso, na so sola mai sa wanga na whiangai ma ilatou I lea tunu u o Sri Lanka. E le I mawhaio na a wai mai le tamao le a inga I le sola anga, I le lua tau sangana te nei, na longo I nai le a inga ua maliu le tamai Sri Lanka. Pei tai e le I mawhaio na a wai iai I lato I ona to e sauninga, I popolenga ina I le to e mawhaio na whaatangaina I lato ue to e ulufale mai I au se talia nei.
We were having a funeral. Everyone were there and I'm just watching on the video call and till the last moment when he was buried, I could not stop crying because, like, even till my death, I'm not going to be able to see him. I don't want anyone to go through that.
E toa iwa afe maono tupu tangata sulu fa'i e pe o piume Kaneshan malona a inga, na ilalo se fuafuanga le malo tele le tausanga ilua afe se fulmale faa. E no nofuai ilalo o visa le tu mau, ae o taalia fa'i unga walato talo sanga moni visa nofo mau. O le whainga mālo I le tausanga luafe se fuluma le whā, o le whainga mālo o le so o whaata singa. Ma na whaiti o ina mālo si e le leiba ae o I le tuangai, le fuafuanga o visa le tu mau. Poita ai o le awatu nei le leiba I le foio le mālo tele, ae le iai se fuafuanga e sui ai le tūlanga o visa le tu mau o le toa iwa afe maona tupuotanga tasa I li la fitanga, e pe o piume Kaneshan malona a inga. Na sauno ai, Yana Ferrero, ole Asylum Seeker Resource Centre, o se tūlanga whaingatā I tangata sūlu fai, lele mautonu, po o awhea e mawai se tali o alātou tālo sanga.
It's very hard for people who have been trapped in limbo, who can't enjoy the same things as their peers, who can't be in the community with certainty, to have to wait. As a matter of urgency, we would really like to see a pathway to permanency. They've been living in the community for the past 10 years, and it's time for them to be able to rebuild their lives with certainty.
Ua vāla au nisi o sui tūtu o tasi, e pei o le tamaitai o Allegra Spender, ma le sui tūtu o tasi le senate Senator David Pocock I le mālo tele, ina ia whaia vave se whaai unga I le whaita wafe o tangata nei. O le toa tele, na taunu umai o la Aiti, o le tele o lato wolanga e o umai ina mātutua nei, Ola e au se talia nei.
A lot of these people have made a big contribution, or, you know, a lot of them came as young, you know, 7, 8, 9, 10-year-olds. They see themselves as Australian, and I think it's time to get them, you know, out of the slow lane. Let's make decisions and let everybody get on with their lives.
It's unfair on those young people. It's devastating for those young people who feel Australian. They want to live here. They love living here. They're grateful for the opportunity, and they want to contribute.
Nā te ena ele minisita o whimalanga inga le vāla a watuole SBS News mō se whaamatalanga. Ai nā ona whaalia mai alona ofisa e umi se teimi e ilo ilo ai le whaita wafe o tālo sanga nei. Ai ole umi le nā, ole le au mai o se tali mō le tamā itai o piume Kaneshan malona a inga, olona winga, olo o iei pia male awa noa, e tīpoti whaamalosi e se ai i lātou mai au se talia nei, ma toe whaafoi i Sri Lanka. O le reporti na whaamau pōpoina e Sam Dover ma Bablo Vinales mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.